Ntez. Tena na tena. Tena na tena. Tena na tena. Tena na tena. Tena na tena.
Drama
on the beat. Again. Tena na tena. Ekima nyingi kaka songo wa Kenya. Sishangae kivaa jezi ya Yanga yenye jina chama. Naweza nkalala CCM nikamka Chadema. Born win, ndo maana sichoki kuforce kingi. Taita kambilinyi kushindwa ni machia nyinyi. Utaniambia nini? Na kusema na unalipa nenda kadoto magari. Wote nweza mimi. Washamba nataka pigane ngumi. Sipigane ngumi na wachapa kilugumi na mijengo. Low key tunazo ila tusemi. Na kama uamini njopanda tankuta nimechiri na mizengo. Wakubaruza watoto na tap tap. Chini Converse, juu t-shirt ya keka up. Only tap, winda shalipa M-tap. Mwendo kujaza mafuta na mkul mamsap. Nagawa fedha kaa mwizi. Chawa na jichekesha kaa chizi. Suti za kima kam kan chimbi. Welcome to Dubai, habibi.
We, we, we. Acha puru juu, tumeanza kuenda majuu. Toka unanuka mikuju.
We, we, we.
We bwana mdogo, manguri wakiongea, ebu tuliza gashubu.
Nite El Mucho, Pablo Dascoba. Mze wa minuso mwanza menipa mikoba. Na ukiona sishiki sim, juwa nisha kukataa. Ukilewa natukana watu sitembei na vicha. Bas,
ni party after party. Zote zip, white ama blacky. Nimezungu kwa na mananasi. Shusha vyupa element, biliende kwa Lukasi.
Niko Mason, ila mola menweka flip. Niko Mwanzon, toka niko la pili bi. Kushoto gulu kuliakana la fulu matuti. Isio chip kama special lois lois la jibudi. Again.
Tena na tena. Tena na tena. Tena na tena. Tukwapo kuifanya leo kesho tulianza jana.
One more time, one more time.
Tena na tena.
Wanna hear you say.
Tena na tena.
Yeah.
Tena na tena. Tukwapo kuifanya leo kesho tulianza jana.
GG. Rock City, yeah, Ntez, let's go, let's get it, I'm out.